bekula hapa eklasini futhi kwajatshulelwa futhi manje incwadi yokuqala yamaHebheru nguPawulu sitholile noma siyakholwa ososayense bezenkolo basekugcineni abazi nje ukuthi ikuphi noma ubani owayibhalayo kodwa ngiyakholwa noma ubani onokuncane ukubona okufihlakeleyo kukamoya ubengabona ukuthi kwakunguPawulu kukholwa yiningi lababhali ukuthi uPawulu nokuthi ukanjani esahlukweni sokuqala sithola ukuthi sasiphakamisa inkosi uJesu oh ukuthi wehlisa kanjani ukukhombisa ngesehlakalo hayi kade naso esendleleni yakhe ebheke eDamaseko manje uPawulu wayenguye okuqala nje usiyazi wezenkolo wangempela uPawulu wafundiswa phansi kukaGamaliyeli omunye othisha ababedlula bonke bangalolo suku futhi wayekhaliphile futhi ehlakaniphile futhi wayesifundiswa esikhulu ngempela seBhayibheli esihlakaniphise okweqile ngase ngithola lokhu ngenkathi esendleleni yakhe ebheke eDamaseko nezincwadi ephaketheni lakhe ukubopha bonke labo babesendleleni yevangeli elidala elibusisiweyo nendoda yayiqotho kodwa bengihlala njalo ngikholwa ukuthi selokhu uPawulu ebone uStefane efa ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi lokho kwamthinta ngqo ngenkathi evumela phezulu ekufeni kukaStefane futhi wabamba amabhanti alabo ababemkhanda ngamatshe khona-ke uPawulu wayenecala legazi likaStefane futhi wahlambuluka wayesethi angifanele ngisho wathi ngoba ngachitha igazi lowakhe umfela ukholo uStefane isizathu wakufakazela futhi uma ufakaza kunoma yini unecala impela nje njengokuba ngumhlanganyeli wakho ngakho uma sifakaza sithi oh yebo bebengafanele benze lokhu okunje kanje kaphela ukuthi uthini ngoba unecala ngendlela ukwahlulela kwakho okuhamba ngayo uma ungenaku nquma ungasho lutho kuyeke kanjalo nje bese kuthi uma ufakaza ukuthi ungumKristu khona ke unecala uyabo unecala lokuba ngumKristu futhi ufanele uphile kulokho futhi uma uNkulunkulu enza isithembiso eBhayibhelini ngibona indoda lapha esihlalweni esinamasondo uma uNkulunkulu enza isithembiso unecala laleso sithembiso ngaphandle uma esifezekisa uNkulunkulu unecala uma enza isithembiso nemibhalo inecala ize igcwaliseke niyabo ikhona lapho njengesitatimende uNkulunkulu asenzile futhi sifanele sigcwaliseke kungenjalo uNkulunkulu unecala niyabo futhi ngakho uPawulu enguthisha futhi eza ngendlela yakhe ehlela eDamaseko ngalolo suku cishe sesihambile cishe isikhathi sasemini ngethemba kwaba khona ukukhanya okukhulu okwakhanya kuvela emazulwini futhi wampuputhekisa futhi wawela emhlabathini futhi wathi wayefuna ukwazi ukuthi kwakungubani wathi kwakhuluma iphimbo laselithi Sawulu Sawulu ungihluphelani ngikholwa ukuthi isahluko sesishiyagalombi lisezenzo wathi ubani lo engimhluphayo nephimbo labuya laselithi nginguJesu oh nginguJesu futhi ulikhoni kuwe kukhahlela emeveni futhi wayeyini uJesu ngaleyo nkathi na uJesu wayengukukhanya ukukhanya okukhulu nje kukhanya kukhazimula manje ukusikhuthaza futhi sithole izisekelo lapha wayengukukhanya kanjani ngenkathi engumuntu na manje akukho muntu kwakunesigejane samabutho enoPawulu abalindi bethempeli behla ukuyobopha uPawulu wayeyinduna enkulu futhi babehla ukuyobopha labo bantu ngemikhankaso yabo kanjalo njalo nangethemba labo lezenkolo elalilele phakathi kwabo kodwa manje nangu uJesu owaye njengokukhanya okukhulu manje uma nikhumbula ekuqaleni uJesu wayengukukhanya uJesu wayeyizwa imicabango elaphuma kuNkulunkulu futhi wayeyingelosi yesivumelwano eyahola abantwana bakwaIsrayeli bedabula ehlane futhi wayeyinsika yomlilo ababeyibheka futhi waye futhi ngenkathi wayelapha emhlabeni wathi ngavela kuNkulunkulu futhi ngibuyela kuNkulunkulu. Ngakho uma avela entsikeni yomlilo wangena kumuntu, manje ke uma abuyela lapho ayekhona wabuyela ekukhanyeni futhi. Futhi wayelapho ngenkathi uPawulu embona wayengukukhanya. Manje onke lawo mabutho elalino Paulo awakubonanga ukukhanya. Manje ke kungenzeka yini ukuthi umuntu angakubona nabanye bangeke bakubone na? Impela kulungile, yena uPaulo wakubona kodwa bonke abanye babo abakubonanga ukukhanya. Manje ngenkathi uPetro esetilongweni sithola ukuthi lokhu kukhanya kwangena ejele kwavula iminyango, futhi waye lokho kukhanya kwaphuphuthekisa bonke abanye abalindi. Lapho bephuma uPetro ehamba, futhi kwathi esefika eminyango wavele nje wazivulekela buthule wavaleka emva kwakhe. Kusukela ejele elingaphakathi waye emnyango ngaphandle wazivulekela ngokwawo wavaleka buthule, waseke eya entsungubezini waphuma wayongena emgwaqeni wasemzini. Wayesecikica amehlo akhe sengathi uzothi bengiphupha na, wayengazi ukuthi kwakukade kwenzekeni.
But the angel of the Lord, the same angel that was a pillar of fire.
Kodwa ingelosi yenkosi, ingelosi efanayo eyayinsika yomlilo eyahambisa umoso lwandle futhi yedlaleka. Oh, nolwandle olufile, ulwandle olubovu lwakha izindonga macala omabili noIsrayeli wedlula. Futhi sebefika eJordani edla izindwani, akazenzanga wabonakala lapho, kodwa wayelapho ngoba wavele nje walivula. Base bewela ngoApril ngenkathi amathafa egcwele amanzi, futhi wamisa into yasahlobo, futhi wamisa iqhwa ekuncibikaleni ngoba alizange lakhe udonga luye phezulu naphezulu. Lavele lama nje, lowo nguJehova wethu, leyo inkosi yethu Jesu. Lavele lama, base behamba bewela emhlabeni womile. Manje uNkulunkulu wethembisa ukuthi wayezobona, wayezobanakekela, ngakho wayebophezeleke esithembisweni sakhe. Manje uPawulu eziqaphela lezi zinto futhi ezazi, wayenenhlanhla ngoba uNkulunkulu wayekhuluma ngqo kuPawulu. Wayengakhulumi emabuthweni elalinaye, wayekhuluma kuphela kuPawulu. Manje ngenkathi ingelosi yenkosi yehla ngesimo senkanyezi nabagqolozeli bezinkanyezi izazi zasendiya, ngenkathi zabona leyo nkanyezi zase ziyilandela amakhulu amamayela, futhi yeqa zonke iziboniso zezulu ngoba zazigcina isikhathi ngezinkanyezi, futhi akekho owabona leyo nkanyezi kuphela izazi. Oh hey, lokho akunikhuqhumisi yini? Manje ke ngiyabo uNkulunkulu akasebenzani nezinhlangano, akasebenzani namaqembu abantu, usebenzana nabantu ngamunye, uzembula yena uqobo kubantu ngamunye. Futhi manje ukusho lokhu, hayi lokhu, uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yami. Futhi kungesikho ukusho lokhu ngokuqondene nomuntu ngqo, udumo oluqondene nomuntu siku sakhe. Manje ukuba lapho nje, kodwa benazi yini ukuthi lo uNkulunkulu ofanayo, lo Jesu ofanayo unathi kulokhu kusa na? Niyazi yini ngamunye wenu unobuncane bufakazi bomuntu ngamunye bakho khona manje ukuthi yena ulapha na, futhi usenzele into ethize ngalolu suku angayenzanga kwezinye izinsuku? Ube nesithombe sakhe esishuthiwe ngalolu suku, sinaso silenga khona lapho. Niyabo insika yomlilo, inkosi uJesu ofanayo. Lesisani ukuthi usebenza kanjani manje? Uma eyinkosi uJesu ofanayo, uzokwenza izinto ezifanayo ngokuba iBhayibheli lathi nguyena izolo namuhla naphakade. Manje ngaphambi kokuba uPawulu amemezele noma yini, noma lokhu kwakuqinisile noma kwakuyiphutha, kuqala wehlele eGibhithe, wayesechitha iminyaka emithathu ukuthola ukuthi kwakungokombhalo yini noma cha. Senake nakwazi lokho na? Emva kokuphenduka kukaPawulu waye eGibhithe iminyaka emithathu, lapho ahlala futhi yilapho afunda khona lokhu ukuhlakanipha okukhulu. Manje kungesikho nhlobo noma yikuphi ukukhathanisa, ngininika nje ukuthi umoya ongcwele usahlala kanjani u-Efana. Manje ibandla lami lapha liyakhumbula eminyakeni eyadlulayo ngenkathi lengelosi yayibonakala futhi ikhombise izinto, ngangimancikancika kancane ngakho. Nonke niyakwazi lokho nina zingwazi ezindala. Uma lokho kunjalo, phakamisa isandla sakho uma uzwile. Bukani bandla namanje ezingwazini ezindala, niyabo. Ngangimancikancika ngoba abashumayeli bangitshela ukuthi kwakungokuka Devil futhi ngathi kukukholwa, kodwa ngalinda ngangingasho lutho ngakho. Kodwa alibonga igama lenkosi. Ngobunye ubusuku ngaleya yehla ingelosi yase kwembula emibhalweni ukuthi yayiyiyo, futhi ngenkathi ngikubone emibhalweni bese kuba ukukhumisa izwe lonke nakho umlayezo. Kusuke lapho wahamba u-Oral Roberts, u-A.A. Allen, u-Tommy Osborne, u-Tommy Hicks nabanye, nabo ngumlayezo oya kubantu. NoJesu nguyena izolo namuhla naphakade kungokombhalo. Uyafana, wenza okufanayo, uyafana futhi usebenza ngokufanayo, uzibonakalisa ngokufanayo, futhi ulapha kulokhu kusa ofanayo. Manje singambona, singembone noma ngabe kuyini, sinofakazi khona manje ukuthi ulapha. Manje siyathola manje ukuthi uPawulu uphezu kwalesi sehlakalo futhi ebhala lezi zincwadi amaletha iningi lazo esejele, wayeqhathanise iTestamente elidala nelisha. Manje khumbulani umbhali wokugcina waleli Bhayibheli ngokuphefumulelwa uNkulunkulu wehla wayesemtshela uma noma yimuphi umuntu eyonezela noma yini kulo noma asuse noma yini kulo, naye uyakususwa encwadini yokuphila ngaye. Ngakho singele kodwa senezele into eyodwa kulo. Lifanele lihlale njengoba linjalo. Kufanele kungabikho noma yini enezelwa kulo, futhi sifanele silwele yonke into ekulo. Angifuni lutho olungaphezulu futhi angifuni lutho olungaphansi, ngifuna nje lokho elikushoyo. Manje le ncwadi yamaHebheru sizathu ngiyikhethile inhloso eyodwa, into eyodwa le ncwadi eyiletha mfowethu wena othandekayo, kanjalo njalo futhi sifuna ukuhlala nezwi. Manje isahluko sokuqala sasiphakamisa uJesu, ngakho ungomkhulu noPawulu wasazisa ngobunye obusuku ukuthi wayesekuqaleni okukhulu. Futhi sathola ukuthi wayengengaphansi ngalutho kunoMelkizedeki, inkosi yaseSalema, omkhulu wesahluko sesikhombisa. Futhi manje kulokhu kusa sisondela kuye ngesinye esinye isimo sokubheka kusukela esahlukweni sesibili. Manje emva kokuba uPawulu esinika lo omkhulu umlayezo omangalisayo wokuphakamisa uJesu, futhi wenza ngisho izingelosi ukuba zimkhonze, futhi ngiyacabanga ngapha njengenqubo ifanekisa endala, futhi uyokugoqonga njengengubo kodwa bayobhubha, kodwa wena uyosala. Futhi ngale sahlukweni sesibili ivesi lesibili ngikholwa ukuthi yikho ngale mihla ukhulume kithi ngendodana yakhe, futhi bukani wakhuluma endulo ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi ngabaprofethi. Saqhubeka futhi sathola ukuthi abaprofethi wayeyini nokuthi uNkulunkulu wawuletha kanjani umlayezo wakhe ngabaprofethi. Kepha ngalomuhla ukuphela ukhulume ngendodana yakhe uJesu ngomoya ongcwele, wakhuluma ngabaprofethi ngaleyo nkathi. Sasesibuyela emuva sasesithola bonke labo baprofethi babenomoya kaKristu kubo. Sabuyela emuva kuJosefa futhi sathola ukuthi wayefanekisa uKristu ngokuphelele. Sabuyela kuMose futhi sathola ukuthi wayefuna ukusikisa uKristu ngokupheleleyo. sasesehlela ke ngisho nakuDavide futhi ngenkathi uDavide enqatshwa eJerusalema engazi ukuthi kungani kodwa wenyukela ngale kweguma wayesebuka emuva entabeni yeminqumo wayeselikhalela izinyembezi iJerusalema ngoba wenqatshwa eminyakeni engamakhulu ayisishiyagalombili kusukela ngaleyo nkathi indodana kaDavide yenqatshwa njengenkosi eJerusalema yaseyihlala egumeni elifanayo futhi yakhala izinyembezi oh umoya Kristu usebenzana nabantu ngamunye. Manje uPaulu suka aqale ngokubathi ngalokho kakhulu ngasiqaphelisisa esikuzwileyo.
Second chapter now we're starting. Therefore we ought to give the more earnest heed.
Isahluko sesibili manje siyaqala. Ngalokho kakhulu ngasiqaphelisisa esikuzwileyo funa mhlawumbe sikhukhulwe. Oh, kwangathi uNkulunkulu angakushayela lokho kungene kuleli tabernakele kunokubusa. Ngikhulekela ukuthi umoya ongcwele uzokuzikisa lokho kujule kakhulu ezinhlizweni zenu. Sifanele ukuthi ngasiqaphela kakhulu kwesikuzwileyo. Ukuthi hlokoluni lwabantu esifanele ukuba yilo. Uma sibona uJehova omkhulu ehla futhi enza izinto azenzayo futhi sizibone zikhakhaniseka umbhalo ngombhalo ukuthi iqiniso na futhi sihlala sizungeze ngezinye izikhathi njengezintsumpa ogodweni futhi nje sibe ngabanganakiyo kakhulu lesifanele sibe matyasatyasa ngayo yonke imizuzu sizama ukuthola abantu baye kuKristu besifanele sibe ngamatshe aphilileyo asifanele neze sibe buthuntu njengoba sinjalo sizokwenyukela ebandleni futhi sizobona inkosi uJesu enza into ethize noma isibusise kakhulu impela sizobeke sizobuya siphume futhi sithi umhlangano omuhle kakhulu manje ukushukelwa kwezwi siyalijabulela kodwa leyo akusiyona into enkulu leyo akusiyo asifanele sikhonze inkosi emva kokuba nje sesiqedile ukushumayela izwi njengoba ngokuvamile senza nje sikhonze lokho kuyamangalisa kodwa sifanele sikhonze mahora onke empilo yethu uma sisemsebenzini sifanele sikhonze ngaso sonke isikhathi uma ithuba lizethula khonzani inkosi ngokufakaza ngayo uma nibona abanye benu manenekazi nibona owesifazane esephutheni khonzani inkosi ngokumthatha bese nithi dade kunempilo engcono kunale Nina besilisa emsebenzeni wenu uma nizo owesilisa esebenzisa igama lenkosi ngeze tholani ithuba eceleni bese nithi nyelele ngale bese nibamba ngesandla bese nithi wena kunempilo engcono kunale awufanele usebenzise lawo mazwi bese nimtshela ngethobile indlela emnene zonke lezo zinto zingukukhonza futhi uma sibona umuntu ogulayo nodokotela athi akusekho okungabe kusenziwa sifanele sikhonze inkosi ngokubatshela ukhona uNkulunkulu wasezulwini ophendula umkhuleko bese kuthi ke uma sibona lezo zinto zenzeka esizibona zenzeka ngokwenele asifanele neze siyeke lezi zinto zikhukhuleke sikuyeka nje kwedlule eminweni yethu Yileyo indaba ngebandla elikhulu lePentecostal namhlanje badedele lona impela unqambothi lukhukhuleke eminweni yabo ngenkathi benalo ezandleni zabo kodwa bukani ukuthi benzeni benze njengawo onke amanye amabandla bakhijimele enzuzweni ngendlela kaKhora futhi babhupha nendlela kaKhayini futhi babhupha ekuphikeni kukaKhora Bahlelile esikundleni sokuba nobuzalwane lapho sonke ebesingaba munye bazihlele bona benza izinhlangano ezincane nezijobelelo ezincane zase zivumbuka kusukela lapho futhi nje babhidliza ubuzalwane futhi uma ningabhekisisi iBaptist namaPresbyterian azokuxosha ngoba uNkulunkulu angambuseli u-Abrahama abantwana kulawa matshe futhi sibuyeke kwakhukhuleka ezandleni ngokuba ngokuthi sibe nhlakanhlaka. Alahlekelwa kanjani amandiya ileli zwe laya kumlungu na ingoba ayenhlakanhlaka ukuba ayenze eyodwa enkulu indawo yangaphambili kodwa ayelwa phakathi kwawo odwa ayeyozibamba izinkundla zawo ukuba onke ayehlangane ndawonye. Sizolahlekelwa kanjani yilo na ngoba sinhlakanhlaka. Silahlekelwa kanjani isehlakalo sethu noNkulunkulu ingoba sibanhlakanhlaka. Simisa lilodwa bese sibiza leli nge-Methodist naleli nge-Baptist naleli nge-Assemblies naleli nge-Oneness naleli ngenye into ne-Church of God ne-Nazaretha abohambo olungcwele siwenza ube nhlakanhlaka umzimba kaKristu. Asifanele neze sehlukaniswe singehluka emibonweni kodwa masibe ngabazalwane abanhliziyonye. UNkulunkulu ufuna sibe njalo. Wafela lonke ibandla likaNkulunkulu futhi asifuni ukuba nhlakanhlaka.
Now we ought to give the most earnest heed lest any time we should let them slip.
Manje kakhulu ngasiqaphelisisa funa mhlawumbe sikhukhulwe. Ngokuba uma izwi elakhulunywa ngezingelosi aqiniseka ngiyalizwa na uma izwi elakhulunywa ngezingelosi manje ingelosi isithunywa igama elithi ingelosi lisho isithunywa futhi sisanda kuqeda nje encwadini yokuqala lapha uNkulunkulu endulo wakhuluma kobaba ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi ngabaprofeti. Leso kwakuyizithunywa zikaNkulunkulu futhi zaziyizithunywa zikaNkulunkulu zaziyizingelosi zikaNkulunkulu. Isithunywa ingelosi noma ingelosi isithunywa njalo. Isithunywa uyisithunywa kulokhu kusa uyisithunywa sezindaba ezinhle noma isithunywa sezindaba ezimbi. Oh, akukuhle yini ukwazi ukuthi singamanxusa ukuthi sizingelosi izithunywa zokuvuka na futhi sizithunywa zikaNkulunkulu ezweni elinesono ukuthi uKristu uyaphila. Ezinhliziyweni zethu uyaphila, emimoyeni yethu uyaphila futhi usiletha esisusa empilweni ezitiya ngemikhuba emibi ephansi yesono bese esiphakamisa bese esinika uhaleluya emphefumulweni wethu bese esenze izidalwa ezintsha sizithunywa izingelosi zesivumelwano. Kumangalisa kanjani nje.
And now in the Old Testament if the word
futhi manje tetemandle dala uma izwi elakhulunywa ngezingelosi aqiniseka ngaleyo ndlela lalifanele libe iqiniso etestamenti elidala ngaphambi kokuba izwi lomprofethi libonakaliswe lalifanele lihlolwe futhi lifakazelwe. Babengaqedi ngalo njengoba sinjalo namhlanje. Uphume nje futhi ube nanoma yinophi uhlobo lwedlingozi kumbe noma yini enye. Oh, udume kuNkulunkulu yilokho-ke uyaphaphalaza. Ibhayibheli lasho ukuthi ngezinsuku zokugcina udebeli uyozifanisa nobuKristu asondele kakhulu kuyoze kudukise nabakhethiweyo uma kungenzeka. Kunjalo ngakho sifanele sikuhlole. Futhi babe kuhlola kanjani ngosuku lwabo na kwi-Urimi Thumimi isivikelo sesifuba sika-Aaron esasinalawo matshe kuso ikarbanke, ijaspi, idayimane, irubi, isafiri. Wonke lawo matshe amele ukuzalwa kwalaba okhokho bayishumi nambili kwakuyisesivikelweni sesifuba sika-Aaron. Futhi nxa umprofethi eprofethile nalokho kukhanya okungcwele kwabanika phezu kwaso uNkulunkulu wayethi lelo iqiniso. Kodwa akunandaba ukuthi kwakubukeka kuyikho ngempela kanjani. Uma kwakungabanekanga kulokho kwakuyesilo iqiniso. Ngakho leyo Urimi Thumimi yahambana labo bupristi. Kodwa leli Bhayibheli liyi Urimi Thumimi kaNkulunkulu namhlanje. Futhi nga umprofeta profeta kufanele ngokoqobo kubaleke eBhayibhelini bese-ke uNkulunkulu uthi bese ehla futhi akufakazele. Oh, ngingamdumisa kakhulu kanjani uNkulunkulu namhlanje. Ngicabanga imuva ngelinye isonto ekuseni elithi alibe njengaleli. Ngenkathi ngangisuka eTabernakele, nani bantu, nani khala ezinyembezi futhi ningicele kuba ngingahambi. Kodwa ngenkathi ngashumayela ngoDavida noGoliyathi nokuthi uzobhekana kanjani nalelo elibandayo izwe elinganaki elithi izinsukuzo ezimangaliso selwedlule. Ngathi khona esikhulu isiqhwaga esisodwa futhi siyothi nje singasibulala abaningi babo bayoba nesibindi. Nenkosi yasipha lokho. Kwase-ke kuba khona u-Oral Robert noJegas kanjalo njalo sahosta inkemba futhi salwa nesitha sasikhipha ezweni savala imilomo yazo zingeke zathi izimangaliso azenzeki ngoba nazi impela izwi likaNkulunkulu liphakade labaneka kwi-Urimi labaneka ezwini leyo i-Urimi Thumimi yakhe futhi ngenkathi libaneka kulokho kwakungokuvumayo futhi kunoma imuphi umuntu odingayo uma uyisoni ufuna ukwazi ukuthi ungasindiswa kanjani kholwa iNkosi uJesu Kristu. Namhlanje sinezinto eziningi kakhulu ufanele uzenze. Uzofanele uqale impilo entsha, uzofanele wenze lokho futhi wenze lokho ukuze uthole ukusindiswa. Ngicabanga ngojele waseFilipi ngenkathi lojele ebuza uPawulu, ngifanele ngenzeni ukuze ngisindiswe na? Ukuba kwakukade kunguwe noma yimina, sasiyomtshela izinto ayengafanele azenze. Ufanele uyebe ukuphuza, ufanele uyebe ukugembula, ukugembula kwakho, ufanele uyeke lokho, ufanele uyeke lokho. UPawulu akazange amtshele lokho, wavele wamtshela nje izinto ayefanele azenze. Kholwa iNkosi uJesu Kristu futhi uzakusindiswa. Manje oza amazwi amakholwa ongithumileyo unokuphila okunguna phakade leyo yiUrimi Thumimi ibaneka uJohane ongcwele wesihlanu elamashumi amabili nane. Ngiyinkosi ephilisa zonke izifo zenu uJakobe wesihlanu eleshumi nane makabize amalunga agcobe ngamafutha umkhuleko wokukholwa uya kumsindisa ogulayo iUrimi ibaneka niyabo lelo yizwi likaNkulunkulu eliphakade. Angikhathali ukuthi kungani ukungakholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu ukuphika inkolo abangeneliswa ukuthi uNkulunkulu ukhona abanikazi abavukayo uNkulunkulu yoma ngezwi lakhe wethembisa ukuthi uyokwenza. Futhi ngasiqaphelisisa kulokhu esikuzwileyo funa mhlawumbe sikhukhulwe ngokuba uma izwi lakhulunywa ngezingelosi abaprofeti aqiniseka aqiniseka na besingachitha iviki kulokhu. Ngabe laqiniseka ngenkathi uMose ekhuluma na? Impela laqiniseka. Kuthiwani-ke ngo-Elija ehlezi phezulu esiqongweni sentaba na? INkosi yamtshela, yenyukela lapho Elija, ngiyohlala lapho nawe, ngifuna inhlanganyelo. UNkulunkulu uthanda ukuhlanganyela nabantu bakhe, kodwa asibi sithule isikhathi eside ngokwenele ngaye ukuhlanganyela nathi. Simatasatasa kakhulu, silokhu sishaya ingqabeshu, sisuka endaweni siya endaweni nokuningi kakhulu. Hlala uthule Elija, wayefuna iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha yenhlanganyelo. Asikwazi nokumnika imizuzu emithathu kalukhuni. Iminyaka emithathu nezinyanga eziyisithupha zenhlanganyelo yanjalo njalo. Oh, ngiyakuthanda lokho. Wathi ukatazeki ngokupheka, sizoba nakho lokho sekuvele kulungisiwe. Amagwababa nizokondla nayo yonke into izolunga. Ngifuna inhlanganyelo nje. Lo mprofeti omdala weletha ehlezi phezulu lapho esikongweni sentaba ngenkathi esahlanganyela noNkulunkulu ngani? Induna yathi, ngikholwa ukuthi ngizokwenyuka ngimlande. Manje ungalokothi uzame ukwephula leyo nhlanganyelo. Ngakho induna yenyuka nempi yayo enkulu yamadoda yamashumi amahlanu yayisithi, ngizokulanda Elija. No-Elija wasukuma bhekisisa. Nangu umprofethi wenkosi wathi, uma ngiyinceku yenkosi makwehle umlilo uvele ezulwini futhi unigwinye futhi washo wehle umlilo. Induna yathi, oh, uyazi ukuthini? Inkosi njalo yathi, lokho cishe bekungu ngokushaya konyazi, umbani othize nje, wedlula ngaphezulu nje, wase ubashaya. Ngizothumela amanye amashumi amahlanu. U-Elija wasukuma enye yezingelosi izwi lakhe liyaqiniseka. Wayefanele abe ngukuphindiselwa okufaneleyo kwakho konke okwakwenziwe ngokungafanele. Wathi, uma ngeyinceku yenkosi makwehle umlilo namashumi amahlanu esibili asha, kulungile konke okuphindiselwa. Ukuba uma izwi elakhulunywa ngezingelosi laqiniseka nakho konke ukuphambuka nokungalaleli kwaphindiselwa ngokufaneleyo. Manje nansi into enkulu ivesi elilandelayo. Thina siyakuphunyuka kanjani? Thina siyakuphunyuka kanjani uma iphimbo lika-Elija laletha imbubhiso? Ngoba wayeyingelosi yenkosi, thina siyakuphunyuka kanjani nxa iphimbo likaKristu likhuluma ledlule na? Noma singehluleka kanjani nxa ukukhulekelwa uma kuyiphimbo likaKristu na? Uma uKristu agcoba ibandla lakhe ukuba likhulekele abagulayo, nebandla lenza lokho athi ukuba bona bakwenze, manje-ke lingake lize lehluleke kanjani na? Lingeke. Wena wehluleka, kodwa lona lingeke lehluleka. Futhi inqobo nje uma uligcina liyokuthatha likwedlulise. Uma wehluleka, uzehlulekele wena, usukile nje ezwini. Kodwa inqobo nje uma uhlala nezwi, lingeke lehluleka. Ngokuba izwi labaprofeti lenza ukuthi nokuthi liyokwenza okukhulu kangakanani-ke izwi likaKristu na? Thina siyakuphunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa okungaka na, okungukuthi okwakhulunywa kuqala kithi iNkosi kwaqiniswa kithina yilabo abamuzwayo? Ucabangeni, kwakhulunywa iNkosi zingaki izikhathi ebesingabuyela emuva na? Besingama kuphi khona lapha ihora na? Ngenkathi uJesu efika, nguyena izolo namuhla naphakade. Manje khumbulani, kuqala ukukhulunywa nguJesu, uqobo lwakhe waseke kuqiniswa yilabo abamzwayo. Manje mlaleleni, ngenkathi efika emhlabeni akazishongo ukuthi ungumphilisi. Wathi, akusimi owenza imisebenzi, baba wami ohlala kimi wenza imisebenzi. Ndodana ingenze lutho ngokwayo, kodwa lokho ebona ubaba ekwenza. UJohane ongcwele wesihlanu eleshumi nesishiyagalolunye. Bekesisani, ngenkathi uFilipu efika kuye, uNatanayeli emva kokuphenduka kukaFilipu waya ngale wayesethola uNatanayeli. Wathi, woza ubone esimfumene, uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa. Wayesethi, kukhona okuhle okungavela eNazaretha na? Wathi, woza ubone. Ileyo ndlela yokukholiseka kufakazise. Woza ubone, oh, lokho ngokwedlula konke engake ngakuzwa. Woza uzithole wena, ungami uthi qekelele bese ugxeka kulayini oseceleni, kodwa sivinya konke bese ubambelela kulokho okulungileyo. Woza ubone. Bahamba njalo ngendlela beqoqa, ngenkathi ehamba enyukela ebukhoneni benkosi Jesu. Wathi, bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye, kwakhipha sonke isikhumba kuye cishe. Waqalaza wathi, awu Rabi, wake waze wangazi nini na? Awuzange ungibone, ungazi kanjani na? UFilipu wathi, ngaphambi ngenkathi ebiza, wathi, ungakabizwa nguFilipu izolo ngenkathi uphansi komkhiwane ngakubona. Amen. Wathi, wena uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi ka-Israyeli. Owesifazane waye ebukhoneni bakho, wayesethi, hamba ulande indoda yakho wathi anginayo. Wathi, kunjalo ubunayo isihlanu, nale ohlala nayo manje ayisiyo eyakho. Ukhulume iqiniso. Kucabangeni? Wathi, Nkosi, ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena, ukuthi siyazi ukuthi nxa uMesiya efika uyakusitshela konke. Wathi, nginguye okhuluma nawe. Wayesegijima wayesetshela amadoda omuzi, wozani ibone umuntu ongitshele konke engikwenzile. Kungebe ngumesiya lona na? Kwakhulunywa iNkosi.
Jesus said before he left.
Kwenzekani na uJesu wathi ngaphambi kokuba ahambe izinto engizenzayo mina niyakuba njalo nani kunjalo na. Izinto engizenzayo mina nani niyakuzenza neziningi kunale ngokuba mina ngiyakubaba. Oh sengiyabona bona bekhubeka ndawo zonke uMarko weshumi nesithupha bakhubekela ndawo zonke beshumayela inkosi isebenza nabo iqinisa izwi.
And here Paul giving the same thing. He said that the gospel began to be preached by Jesus.
Futhi lapho Paulu enikeza into efanayo washo ukuthi ivangeli liqala ukushumayelwa nguJesu futhi naqiniswa kithi yilabo abamzwayo. Lelo itshe lisekelo. Oh malibuthi igama lenkosi. Lelo itshe lisekelo.
And the faith 2,000
years siyakuphunyuka kanjani na? Kuphi ukuphunyuka kwethu na? Oh wena uthi akabusiswa uNkulunkulu ngisonta ebandleni leMethodist, ngiPresbyterian, ngiPentecostal. Lokho kuhlangene nakancane nalo. Futhi ungena olayinini oseceleni futhi ufuna ukunibiza ngemimoya yabangasekho noma okuthize ukufunda umqondo womuntu noma omunye udevil noma into ethize. Ngiyabadabukela. Uma lonke izwi laqiniswa ngezingelosi uJesu wathi aku kuseyisikhashana izwi elingabe lisangibona nokho ninanye kungibona ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni konyaka. Futhi uma simbona ehle ukuba aqhubeke nokuqinisa izwi lakhe siyakuphunywa kanjani uma sincela kwelinye ibandla noma enye inhlangano noma ihlelo noma esiyisikhathi sihlelo esinane esicocisayo esibonwa ngokucabanga komuntu nje sethu uqabo na. Kungcono uqaqeke ngokuba sonke isono saphindiselwa ngokufaneleyo phansi kwezingelosi kakhuluka ngakanani nxa indodana kaNkulunkulu ikhuluma isemazulwini ukubonakalisa izwi layo. Siyakuphunywa kanjani uma sidebesele ukusindiswa kungaka na? Oh hey
God also fourth verse God also bearing them witness. Watch this. The Lord bore
uNkulunkulu futhi ivesi lesine uNkulunkulu efakaza kanye nabo bekisisani lokho inkosi yafakaza. Oh ngijabula kakhulu ngalokho inkosi ifakaza. Bukani ngenkathi uElijah ehlala 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 egumeni wayesethi uma ngingumuntu waNkulunkulu makwehle umlilo uvela ezulwini futhi unkothulu uNkulunkulu wafakaza ukuthi wayengumuntu kaNkulunkulu.
God always bears witness.
uNkulunkulu njalo yafakaza impilo yakho iyofakaza angazi ukuthi ubufakazi bakho buyini kodwa impilo yakho izwakala kakhulu iphimbo lakho alizwakali kodwa ukuphila kwakho kwakho impilo yakho yansuku zonke iyofakaza oyikho uNkulunkulu uyafakaza. Yebo umoya ongcwele uluphawu noPaul uthatha amacala omabili ephepha bakubona umi lapha futhi bakubone uma uhamba hayi kuphela ebandleni kodwa emsebenzini wansuku zonke. Ubeka uphawu macala omabili ngaphakathi nangaphandle ngokujabula onakho nangempilo oyiphilayo. Ubeka uphawu ngaphakathi nangaphandle ukuthi uyazi ukuthi usindisiwe nezwe liyazi ukuthi usindisiwe ngempilo oyiphilayo ngokuba uNkulunkulu uyafakaza. Malibusiswe igama lakhe elingcwele. Hey ngizizwa ngigcwala ukholo.
Think of it. Brother there. Oh my sheep, you're my voice.
kucabangeli bazalwane lapho oh izimbu zami ziyalizwa iphimbo lami nomfokazi azisoke zamlandela oh ukuthi amagama ethu akanjani sezintendeni zezandla zakhe kuphambi kwakhe imini yobusuku izwi lakhe njalo liphambi kwakhe isithembiso sakhe angeke esikohlwe futhi uyanithanda manje uyofakaza ngokwakhe uqobo awuvuli umlomo wakho bese usho izwi izwe liyokwazi ukuthi kukhona into eyenzekile kuwe Akaza ngezibonakaliso nangezimangaliso nangemisebenzi yamandla ezinhlobonhlobo nangokwabelwa kukamoya ongcwele ngokwentando yakhe. Asithathe umbhalo wodwa nje manje ngaphambi kokuba sivale ngosuku lwePentecoste ngenkathi bemukela umoya ongcwele cishe ezinsukwini ezine kamuva uPetro wayedlule ngasesango lelithiwa ngelihle yena noJohane bathi sibheke endodeni wayesethi isiliva negolide anginalo kepha lokho enginakho ngizokupha khona egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sukuma uhambe. Nendoda yabheka phezulu futhi ayangabuza lutho neze ngakho yavele yasukuma nje yase ihamba ngezinyawo babengafundile futhi beyimifunda nje kodwa iBhayibheli lathi babaqaphela ngokuba babazi ukuthi babekade benoJesu Kwethu uma izwe lazi ukuthi kade unoJesu uma ungaphila impilo ngempela emfulo kuleli izwe lamanje nakulobumnyama ukuthi izwe liyazi ukuthi lingabona ukuthi kade unoJesu uma esimahlikihliki isifebe sidala esinokunja sasemgwaqeni singaba yinenekazi sigezwe egazini lekundlu uNkulunkulu uyafakaza ukuthi uyaphila Khathe sitjago eziphathi kakhulu esiyozulazula kumkaso esiyophatha kabo abantwana bazo futhi sithathe ukudla etafuleni ukuba sikuchithele esifebeni ake sibe noJesu kanye uyosibona sibuya njengolegiyona oyesesambulukile futhi esembethe ezinganeni zakhe nakumkakhe nakwabathandiweyo bakhe impela Ngesi isikhathi esedlule cishe eminyakeni ngamashumi amane edlule ngenkathi izinkolo zomhlaba zihlangana nabehlukene basukuma base bekhuluma nokaMohamed wakhulumela inkolo kaMohamed amajeyini akhulumela amajeyini okaBhuda wakhulumela uBhuda nodokotela omncane Ngiyasikhohlwa isibongo sakhe ukuthi wayengowakwabani ngayesikhathi nje ngangilazi igama lakhe kodwa sengilikhohliwe wakhuluma ukuba amele ubuKristu futhi waqoqa indaba kaLady Maccabee owase Oklahoma eMelika owesifazane wayeziphethe kabi kakhulu futhi ephansi kakhulu impela kwaze kwathi ngisho sebeyombulala babengenakubeka ngisho nezandla zabo kuye wayenobunja kabi nokwenyanyeka babembophele icala ebhema isigazi eshayela ikalishi elidonswa amahashi aphumuza nayo wayesephula imithetho amarekhodi Oklahoma ngenkathi edlula emgwaqeni eqhuba umhlambi wamahashi amane futhi wayenyanyeka futhi engcolile kwaze kwathi umphakathi wawungayi nangalapho engakhona kakhulu impela kwaze kwathi ngenkathi ababulali ngokomthetho wayezombulala ngokomthetho abamlengisanga bavele bamthela ngetiyela nezimpaphe ukubambulale futhi ngenkathi lomshumayeli omncane enikeza indaba yakhe owesifazane ngale ndlela ngangokuthi waze waba nabantu behlezi egcineni kwezihlalo zabo belalele ukuthi kwakuzoba yini elandelayo ngenkathi esehlela kulokho enyanyeka ngempela engcolile ephansi kakhulu ngangokuthi imithetho yayingafuni ngisho nokuzilulaza ngaye wayephansi kakhulu yena impela udevele esihogweni wayengamenqaba umuntu onjalo cishe indlela ayiqoqa ngayo indaba wayesethi-ke banumzane abahloniphekile bezinkolo zomhlaba ngabe inkolo yenu inakho obekungahlanza izandla Lady Maccabee na wonke umuntu wahlala wathula du wayesehlala ihlambeke wayesegquma phezulu emoyeni wathi uthume kuNkulunkulu igazi likaJesu Kristu ngeke lahlanza izandla zakhe kuphela kodwa liyohlanza inhliziyo yakhe futhi limenze abe ngumlobokazi wakhe. Ngiyanitshela umusa omangalisayo, umsindo omnandi kangaka, osindisa olusizi njengami. Ngangilahlekile kodwa manje sengitholiwe, ngangiyimpuphuthe kodwa manje sengiyabona. Ngumusa owafundisa inhliziyo yami ukwesaba, kwakungumusa owakhulula ukwesaba kwami. Lowo musa wabonakala uligugu elikhulu ngehora engaqala ukukholwa ngalo. Impela sewuphinywa kanjani uma sitebesela okunjalo na? Utebesele ukudla uzofa, utebesele ukujika ikhono uzoba nesiphithi sengozi, utebesele ukusenga inkomazi izosobisa, utebesele amazinyo akho uzodingeka uwakhiphe onke. Impela uyahlawula ngokutebesela kwakho. Oh, tabernakele kaBrenham, nani izivakashi. Ake nginitshele enye into manje. Utebesele ukufakaza ngenkazimulo kaNkulunkulu. Utebesele ukunika uNkulunkulu udumo nenkazimulo. Uzozithola usubanda, usugcina umthetho ngamehlo nje futhi usuhlubukile ngolunyelo lezi zinsuku. Nika uNkulunkulu udumo. Siyakuphunyuka kanjani uma sidebesele ukusindiswa okungaka na? Isikhathi siyabaleka, kwenzekile nje ngaqaphela umfowethu Toms ubehambe ngemumva lapho sizovala bese siqhuba lokhu kulo busuku. Inkosi ithanda asikhuleke umzuzwana nje. Baba wethu wasezulwini, kuwe makube izibusiso nezindumiso nodumo nenkazimulo nokuhlakanipha namandla negunya kuzobe phakathi naphakathi. Oh, kulelo wundlu elahlala ehlalweni sobukhosi, ubukhosi nemibuso nayo yonke into yanikelwa esandleni salo. Ngenkathi livuka kwabafileyo ngokulungisiswa kwethu, lamemeza kakhulu ezulwini. Wonke amandla ezulwini nasemhlabeni anikelwe esandleni sami. Hambani ngalokho niye ezweni lonke futhi nishumayele ivangeli. Oh, undle lifayo elithandekayo, igazi lakho eliligugu alisoze laphela amandla alo lize lithi lonke ibandla likaNkulunkulu elihlengiwe lisindiswe ukuba lingabe lisona. Sisize njengabefundisi ukuba sibone ukuthi sidinga okukhulu kangaka, ukuthi sifanele kanjani sibe nebandla, sifanele sibe nalokhu, sifanele sibe nakho konke. Abesifazane bakithi ngaphambi kokuba baye enkonzweni osazibiza ngamaKristu bazodingeka babe nohlobo oluthize lwengubo, noma bazodingeka bagqoke ingubo ependwe ngokubhecwa kakhulu, nabashumayeli bayodingeka babe nemali engaka ngaphambi kokuba beze, nayo yonke into ezofanele ibe ukuthi nokuthi. Oh Kristu, ngenkathi ngifunda lapha ukuthi bazulazula kanjani bembethe izikhumba zezimvu nezikhumba zezimbuzi bese hlala emiphandweni yomhlaba nemigede, bazulazula phansi kobuhlushwa okwenyanyekayo, futhi nokho bathola ukukholwa phansi kwenkonzo yezingelosi. Siyakuphunyuka kanjani lapho inkosi uJesu isiphe amakhaya amahle nezimoto nezingubo nokudla na? Futhi siyakhonona sihlala sizungeze, siyavilapha asizami neze ukuphuma futhi senze okuthize ngakho. Siyakuphunyuka kanjani Nkulunkulu na? Oh, ngikhulekela ukuthi uzovuthisa ukuhlabeka okuyifeshini endala kuzo zonke izinhliziyo kulokhu kusa Nkosi, ukuze abantu baphakame futhi babe kukho. Masisebenze ukukhanya kwasemini kusakhanya, ngoba ilanga liyashona masinyane nempucuko iyamuka, futhi isikhathi asisayi kuba khona siyokubana singene ephakadeni. Oh Nkulunkulu, ipha namhlanje ukuba sihambe nombono omusha nokuhlakanipha nokuqonda, ukwazi ukuthi sisondele kanjani ezonini futhi sizilethe kuKristu Yesu omkhuleko wenceku yakho Nkosi. Ngiyacela uma engaba khona lapha ongamazi uKristu njengomsindisi wabo, ungasiphakamisa isandla sakho bese uthi ngikhumbule mfowethu Brenham na. Ungasiphakamisa nje isandla sakho uthi ngikhumbule, ngifuna ukuba ngumKristu, angifuni ukuba ngibe ngisakudebesela. UNkulunkulu akubusise. Emumva lapho mnumzane omunye futhi na uthi ngifuna ukuphakamisa isandla sami mfowethu Brenham, uthi ngifuna ukwemukela uKristu ngomsindisi wami, ngitebeselile sonke isikhathi. Oh, ngiya esontweni impela, ngiyasona.